keneye gusubizwa naleho ngambi oyu mwanya turabihamya kusubije gusenga wacu ngambi warakoze Dawide dose Yesu Dawide dose nibyo bintera mushinge nibyo bintera gushinga nibutsa uwo nguye nafite ko na ruguru Yesu Dawide dose Nibyo bintera mushinge Nibyo bintera gushima Nibutsa uwo nguye Nafite ko na ruguru Nibyo bimpa icyizere Ko nibinduza bikora Yeah.